American kata kuyo lingal.
Asingo mano Extorino Atrim sweet moments bandis.
Abese mipite ngokoja ikinenga muno ko mine mocho.
Kila siku natafuta baby, we mpenzi wangu, kila siku nakupenda baby. Woman, I love you, you break my heart. Babe, I love you that you break my heart. Abesa mine ngonji bili jonge tao. Abesa lipite ngokoja ikine nga muno kol mine mocho. Kitu yangu pia itakuwa yako. Pese walijaijo, palisa kere bukedia walijaijo. Walijaijo, wapese walijaijo. Jororo kere kumi walijaijo. Walijaijo, wapese walijaijo. Soroti kere katakwi walijaijo. Walijaijo, wapese walijaijo. Serere kerai, ulo mbeke. Mizi tagi manda na geleli. Twende nyumbani tukule shere. Baby, nakupenda sana. Njo, nikubebe.
King Featherman Produce.
Abese lipite ngokoja ikine nga muno ko mine mocho.
I'm planning for you this year. I have a plan, a good plan. I'm planning for you. That's what it. I am a rejoice. I am a kinipologi.